kugwiritsa ntchito zipangizo zamakono pophikira ndi kutentetsera ndi njira imodzi yomwe ingathandize kubwenzeretsa chilengedwe mdziko muno. Dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko amene akukhudzidwa kwambiri ndi kuwonongeka kwa chilengedwe, kamba kakudula mitengo mwachisawawa, komanso kukokoloka kwa nthaka ndi madzi a mvula. Izi zili chomwechi, kamba kakuti nkhalango zambiri mdziko muno zinawonongeka. Project yomwe ikutchedwa Promoting Equitable Access to Clean Energy, Peace, ndi thandizo lochokera ku European Union, ikulimbikitsa anthu mdziko muno kugwiritsa ntchito zipangizo komanso njira zamakono zophikira ndi kutenthetsera. Mercy Kayange Banda akuwunika zakupezeka kwa zipangizo zamakonozi zophikira ndi kutenthetsera. Dzina langa ndine Esther Nyirenda.
Kutsatira kafukufuku yemwe akadaulo ambiri mdziko muno adachita akusonyeza kuti chilengedwe chathu chambiri chikuwonongeka kamba kamphamvu zakuphikira ndi kutenthetsera. Ichi ndi chaka chachiwiri chomwe mgwirizano wa mabungwe a Oxfam, Center for Environmental Policy and Advocacy, SEPA komanso Civil Society Network on Climate Change, SISONEC, ndi thandizo lochokera ku European Union, akugwira ntchito mdziko muno yolimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito zipangizo komanso njira zamakono zophikira komanso kutenthetsera.
Kodi zipangizo zamakono zimenezi zikupezeka pansika? Makamaka ngati anthu atasiya kugwiritsa ntchito nkhuni ndi makala.
A Dominic Chanyenga ndi woyendetsa ntchito mproject ya Modern Cooking for Healthy Forest, MHCF.
Pakali mbili timayamba project tinali ndi magas company amene ampanga distribute osaposera 20. Panopa tili nawo 94 ma distribution sites Malawi yonse. Kusonzo ni njira imene anthu panopa kuza kuifikira mosavuta. Tikayangana nkhani ya makala, mbili timayamba tinali ndi company imodzi imene imapanga makala ovomerezeka kuchoka kuboma. Tikanena makala ovomerezeka kuchoka kuboma ndi makala amene boma limapereka ziphaso ndithu kuti makampani ati opanga makala nkumagulitsa. Tikunena pano ndi makampani okwana 9. Analipo 10 koma enawo anasiya pazifupa zina. Komano pa makampani amene tinawo mwachitsanzo ku Blanta ndi kampani imene imapanga makala ochokera ku Pata Cooperative imene kuli kuchikwawa uko. Kulilongwe kuno makala mbiri akuchokera ku Mzimba ku Kawanda Mahills. Akumaso akupezeka madera ngati kunzuzu kulilongwe kuno kumaso madera ozungulira kupatikizapo Salima. Komano tini makampani ena ngati Malasha Brigades kupanga ma brigades amene timati ochoka kuzinyala amene amapanga somakala amene akukulisa so kulilongwe kuno kumaso ku Planta. Tiso ndi anzathu amene akupanga somakala madera ena ngati kwa ya 25 pangona amene wandi Maravi Chaku akupanga somakala omwe akukulisa so kulilongwe kuno kumaso. Tili ndi anzathu Afribam amene ni Forest Gardens amapanga makala ochokera ku Msungwi zimene amapanga so makala amene amukulisa so mtown muno kumaso madera ozungulira. Kumaso ali madera akupezeka ndithu ngakhale mashop akuluakulu makala amene amuthu akuwapeza ka Beauty Africa ka Chipiku makala amene akupezeka. Mongo onjezerapo kuti tikanena nkhani ya mbaula, mbaula zamakono zonse zimene zikupangidwa mmalamu zikupezeka pafupi dera lina yonse kapena kuti district ina yonse boma lina yonse mbaula zimene zikupezeka.
Kampani ya 265 Energy imagulitsa zipangizo zamakono za gasi madera osiyanasiyana mdziko muno. Philip White amagula ntchito ku 265 Energy.
Zipangizo zamakono zilipo makamaka panopa ndi zilingwe mukapita chigawo chapakati muzipeza zambirimbiri ngati mashopo akuluakulu mugemu mukapita Msana muzipeza pa City Mall muzipeza mukapitaso zigawo zina ngati Salima Kasungu zikumapezeka makamaka mafilling station. Amene amapanga supply ndi Afrox in terms of gas amene amapanga import kuchokera kunde formerly munositipanga gas. So Afrox amakhala kuti akuika kwambiri mafilling station kumwenaku atusafe ni jani ya kefe kili ku trade fair madera ena chili mbalonzu mukapeza sanza tena kumeneko amene akupanga soza gas chimodzi mwanzi kumpoto ifeso tiliko best way of filling station katoto meneko koma sikuti palifeto okhayani anzuzu pano mpita aliso muzuzuma.
A Frank Makunje akhala kugwiritsa ntchito zipangizo zamakono zophikira za gasi kwa zaka ziwiri.
kumbali ya gasi ndakhala ndikuona ma social medias ndi zinthu zotero koma nalibe kuthekera kufikira malo ngati amenewo mpaka nditapezeka zoti mudzi mwathu muno mukudusa chigalimoto ndi amene natha kupeza mwayi kufika malo ngati amene aja ndikufusa kuti zinthu zizimakhala bwanji atandifotokozera mwandondomeko yake ndinatha kukwanisa kugula chinthu chicha chifukwati ndinamvetsetsa kuti chinthu chimagwira ntchito bwanji pa nthawi imene ndimagula chinthuchi anandifotokozera kuti gasi ndi wachangu ndi wochipa komanso ndi wa smart ndititagula chinthu chija ndikamagwiritsa ntchito ndinatsimikiziradi pa zimene zizi ndikaena zoti gasi wathuyi ndi wa smart ndikutanthauza kuti tikamaphikira ngati makala munthuwe zoti umachitozika zoti munthuyu uti amaphika kuda chanchani chanchani koma gasi amene ndikamba apa ndimatha kuphikira munthu sangathe kundizindikiranso zoti timaphika even mapoto sadaso kumbali ya gasi ndakhala ndikuona ma social media koma nalibe kuthekera kufikira malo ngati amenewo mpaka nditapezeka zoti mudzi mwathu muno mukudusa chigalimoto ndi amene natha kupeza mwayi kufika malo ngati amene aja ndikufusa kuti zinthu zizimakhala bwanji atandifotokozera mwandondomeko yake ndinatha kukwanisa kugula chinthu chicha chifukwati ndinamvetsetsa kuti chinthu chimagwira ntchito bwanji nditagula chinthu chija ndikamagwiritsa ntchito ndinatsimikiziradi kuti chinthu ndi chachangu komanso ngasina
Energy Africa ndi kampani inanso yomwe imagulitsa mbawula zamakono zophikira komanso kutenthetsera a Osbert Godo amagwira ntchito ku Energy Africa
timalimbikitsa kawiri kawiri kuti mbawula zimenezi kuti zafikire anthu anthu akhale pagulu mwachitsanzo tili ndazima ena amakhala ndi magulu awo pali mabungwe amene amapanga ma cooperative savings timalumikizana nawo ngakhaleso makampani ndi anthu apa ntchito akhoza kulumikizana nawo timapita kukaphunzitsa mmene zimagwira ntchito ndi tikhoza kugwirizana ndi anzathu a human resource kuti awalembe anthu aja azadula pang'ono timalolanso lay-by kuti munthu abwera ndi ndalama yochepa timulemba dzina pakatundu paja tinsungira akamaliza katundu azipita naye kwawo ife tikupanga maubale ndi anthu ambiri ndipo anthu akatipeza kati pa social media akatifunsa tingampeze bwanji timaisetsa tipeze njira kumeneko ndipo tili ndi ma representative athu madera osiyanasiyana timagwiritsa ntchito ma representative athu aja kupita ndikakumana ndi anthu aja
kumudzi kwa Nkhuki T.A. Kalonga mboma la Salima muli anthu amene anaphunzitsidwa kupanga chitetezo mbaula zomwe amagwiritsa ntchito okha mbaula zimenezi amaziumba makichini. Anthuwa andi gulu lawo lomwe amalitchula kuti kachikumba. Gululi limathandizanso kumangira anthu ena mbawulazi makomo mwawo mwaulere. A Grace Londe ndi memba la gulu la kachikumba ndipo akufotokoza.
Bungwe la EGCare lidatipeza mu chaka cha 2021. Lidatiphunzitsa mu zinthu zambiri. Kuzala mipengo, kusamalira chilengedwe komanso kubwezeretsa komanso ndi ulimi wa makono ma business ndi zina zotero. Ataona muchidi chathu agulu ife la kachikumba kuno kwa Nkhuki adabwera anduka daulo nena kuti tizimanga mbawula zimene tizigwiritsa ntchito njerwa zotentha ngakhaleso zosatentha. Mbawula imeneyi timayimanga ndi njerwa zokwana 35 ndipo timagwiritsa ntchito zimene sizilira mthumba kuti tikagula ayi. Ndipo chinthu chimene chindi chothandiza timakhala kutitetezera nkuseva nkhumi tolo mene timagwiritsa ntchito kwa masiku atatu timagwiritsa ntchito ndekuti kwa mawiki awiri komanso sifuna nkhuni zikuluzikulu timagwiritsa ntchito nkhuni zazing'onozing'ono zitatu timathophikira sima phikira ndiwo komanso kusiya madzi
ine dzina langa ndi Lakton Andrea Mwana wake iyo akakhumbira mbawula imene tili nayo timamuuza njerwa zimene zikufunika pa malopo ndi katundu amene akufunika pa malopo tikatero timamupitira ku nyumba kwake mopandapo dipo linalililonse iye amangoganiza kuti anthu amwina agwira ntchito iyi ndi athokoze mwakuti koma ifesi timatchaja china chilichonse ndipo tikapita ku khomoko ngati zidali nazo iyeyo amatengapo gawo kuthandizana kupanga dongosolo la ntchitoyo
Senior Group Nkhuki akulimbikitsanso anthu ake kupitisa patsogolo ntchito yoteteza chilengedwe kudera lawo pochita ntchito zosiyanasiyana zolimbikitsa kubwezeretsa chilengedwe.
Lidalola kuti dera linolo khomo lilonse pazipezeka mbawula kitchen lilonse munthu ayike kitchen la makono mbawula ikhale ili momwemo. Tu tukwalimbikitsa anthu mmendamo kusunga mphukira. Pamene pa phuka kantengo timati kameneko mukamali magalauza wanu muzikasamalira mukamali masosa wanu muzikasamalira ukalembelera ndithu pa zaka ziwiri umapeze zoti ndi mtengo waukulu
Ahare Gift Wizile ndi mlangizona zachilengedwe mboma la Salima. Iwo wakuti chitetezo mbaula ndichomwe chikugwitsidwa kwambiri ntchito mboma limeneli kusiyana ndi zipangizo zina.
Zipangizo zo tendetsera komanso kufikira zimapezeka ndithu mphamvu zimene timatenga kuchokera kudzuwa kwambiri timachita kwambiri zounikira. Tikalowera kunkhani ya gasi ndiwo chepanso amene amagwiritsa ntchito gasi. Kuma chitetezo mbaula midzimu ndimene kugwiritsidwa ntchito kwambiri.
Supermoto ndi kampani imene imapanga mbaula zimene zimatchedwa kuti Mimi Moto. Amoses Mvalo amagwira ntchito ku Supermoto mboma la Lilongwe.
Ifeyo ngati Supermoto tikuyamba kumene nthawi imeneyo dzaka dzidzi zapitazo 2022 titafika pa market kuona kuti tingapange bwanji kuti mbaula imene anthu ambiri iwafikire despite kuti ndi yodula. Ndidaona kuti okay fine, tibwere ndi njira imene timaitchira kuti utility model. Njira imeneyi yachimene timene timapanga customer amene afuna mbalo yathu iyi. Tikatengera panopa amayamba ndi kupereka 18,000. Koma nthawi imeneyo amayamba ndi 14,000. 14,000 ndiyo ndiye kuti amatha kutenga mbaulayo kuposa thumba loyambira la mapeletsi. So mapeletsi timapanga kuchokera ku tomato sawdust utuchi. Tilinda nzatu wajaoti kama kapentala, akamapanga sindu zao zicha, akapanga kamaliza, pamba sati utuchi. Ife timatenga sindu zimena zicha, timalo samfaktale, ndi kupanga makala, utuchi ndetu.
Ini ndi nifane mchereka, kapena otimai mchereka. Kunoko ndi kwa kauma, mdela langkumbu. Mbaulai, zina lagi ndi Mimi Moto, naiveza kuzela mwanzanga, dela lina timati kwa kwa makonkuno kwa matimati kwa alimwe. Nde ana ndipasa information yose yamba ulai. Nde nta ikonda na musa tu ndipasa nambala. Ya andamene wa ambisa zimene zo kampani mene amati Supermoto. Nde ana ndipasa nambala ya apuzisi ya kumene. Nde na waimbila foni. Nde ana di mkale magulu. Nde na sonkano kwa na antu teni. Ndiyo mene tinafika 20, ndiyo tina waitanisa. Ana zatipuzisa kufunika kwa mbaulai, kabisido nchito kake. Ndiyo fitina ikuonda mbaulai na tisangalati. Mbaulai, imakala, pamakala sola, pamakala timepika tuwidi, kametu kisa nchito kwa, ndiyo koche belako. Ndiyo makala seti yosenga limumuzi didi, mkasipuni kake. Ndiya natibwelesa zose pamodzi zomwe ndani nazi nthawi imeneyo.
Ngakhale madera ena zipangizozi zikupezeka mochepekena komabe project ya PC ikuti ikuyesetsa kuti zipangizo zimenezi zipezeke mmadera ambiri mtsiko muno.
Tikanena nkhani ya mbaula, mbaula zamakono zose zimene zikupangidwa malamulo zipezeka pafupi dera lina lonse kapena kuti district ina yonse boma lina lonse mbaula zimene zikupezeka kuti ndi anzathu amene ali adziwa investment akupanga mbaula zamakala zamakono zimene akugulisa madera onse ma district onse.
A Dominic Chanyenga woyendetsa ntchito project ya Modern Cooking for Healthy Forest.
Mercy Kayange Banda kuwunika zakupezeka kwa zipangizo zamakono zophikira ndi kutenthetsera akutipatsira programu iyi ndi mgwirizano wa mabungwe a Oxfam, Center for Environmental Policy and Advocacy SEPA, ndi Civil Society Network on Climate Change CISONIC, ndi thandizo lochokera ku European Union. Akukonza programu iyi ndi a Development Broadcasting Unit DBU. Ngati muli ndi funso kapena ndemanga, tumizani uthenga pa nambala iyi 0997 422 668. Dzina langa ndi Esther Nyirenda.